du bang och gråter.
Fy fan.
Okej, folkens, love you guys. Det har varit en helt nydelig dag med
dere. Nice.
Elsker dere, ass.
Elsker. Shout out til Marianne Myrhol på teknikk, Eirik Sivertsen på prod, og her I studio tar Alina Shahin, Galvan Mehidi,
yep. Ben Chaudhry,
og meg, Sandeep Singh. Fortsett å sende meldinger I appen NRK Radio. Det betyr verden for oss.
Love you guys. Love you so much. Med all respekt på
see my father, you know. Hvem det hun med? Det hun tenker på? For jeg faller så langt ned når det ikke svarer meg kås. Vet det min feil for noe ting har blitt mellom oss? For jeg vet vi langt fra perfekt, men jeg vil bare deg. Jeg kan ikke forstå at du har alt når du ikke har meg. Kan ikke vei opp det jeg har gjort. Du skal ikke se meg sånn igjen. Ikke stolt, jeg føler meg dum. Men du ikke så skyldig som du tror. Folk prater, denne byen ikke stor. Jeg ser et speil på veggen der. Kan du si meg hva vi gjør nå? For jeg vet vi langt fra perfekt, men jeg vil bare deg. Jeg kan ikke forstå.
Last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. Everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so. Said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. And I know we weren't perfect, but I've never felt. this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
I'm without an answer. The wind, wingless friend, becomes invisible in broad daylight. Together we're stereo. So let's do it like it's stereo. Together we're stereo.
Don't be afraid, love, fire in my lungs, can't fight the devil. NRK P3.
Forklart et smil, forklart et smil. Hver en gang jeg ser deg med steng. Marabeng, marabeng. Jeg snur meg vekk, hvor er det jeg? Øyne lukker, alt jeg ser er bare deg. Bare deg. Jeg var bare et kapittel, men det var hele boka for meg. Jeg var bare en liten droppe.
Follow my lead. I'm in love with the shape.
baby, come on. Come on, be my 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 baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you.
every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, it's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep it cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Of a summer shade, nose dive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you, gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love.
Høyre på NRK P3. Nå, mer musikk.
Har tatt alle sær jeg kan ta. Jeg kuttet opp kake, sang hipp hipp hurra. Faktisk aldri i mitt liv at det så bra. Har funnet en mann som elsker meg sånn som jeg elsker han. Dersom jeg lever i min tenåringsdrøm, som jeg aldri kunne få. Folk som meg, de blir jo dømt til et liv hvor en far ikke lenger har en sønn. Dette livet et hav, og jeg kan ikke lenger svømme selv. Så jeg skyter opp raketter, et nødbluss med konfetti. Prøver svømme til jeg ikke lenger kan, for jeg elsker han. Har gjemt meg i senger og i skap, har revet av plaster jeg sår ble til arr. Faktisk aldri i mitt liv at det så bra. Jeg ser meg i speil og elsker meg sånn som jeg elsker han. Alle lysene på kaka blitt tent. Færre enda et år, for jeg puster igjen. Ta for gitt at alle mennesker vil meg vel. Dette livet et hav, for jeg kan ikke lenger svømme selv. Så jeg skyter opp raketter.
vant og jeg finner sikkert mer. Jeg kutter opp bånd og de kaller meg forbild. Trodde aldri jeg skulle få det til. Dette livet et hav og jeg lærer meg å svømme selv.
Take it slow.
skulle holdt deg på meg selv Og jeg kan være ydmyk Savner deg til jeg blir syk Men jeg kan være ego Og jeg kan være selvgod Jeg kan dele likevel Eller holde deg på meg selv Og jeg kan være ydmyk Savner deg til jeg blir syk Men jeg har ikke tid til å ikke
Couple of Won't you come with me? lake and ice, watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. Bored, everyone's bored. When I'm restless, put me under the nightlight stars and I will feel grounded. I know I'm just a girl, but can I change lives? If I am nothing, if I am trying, I think I can. I step on broken glass and dream of soft clouds. When feelings are heavy, they become all we are. And we become nighttime dreams, the street walkers, the small talkers. When we should be daydreamers and moonwalkers and dream talkers. And we become belongs to all of us and drives us closer into the madness of the world of a girl.
To say when nothing's wrong, but I can stay here where I don't belong, not thinking on. Cause when you look at me, you see who I used to be, still got my eyes, my name, but baby I'm not the same. I hate to hurt you now, and everyone's gonna hate it, put it all on me, but I'm sorry.
Oceana, Venusjalen, fem fine frøkner, skal aldri dra hjem. Lyden av noe som slipper oss fri, vi gjør ikke penger, men vi eier allting. Og vi trenger ikke verden, for meg og deg i verden. Vi trenger ikke verden, for meg og deg i verden. Lyden av noe som slipper oss fri, vi gjør ikke penger, men vi eier. Sangen var fet, så vi satt den på ny. Klapp i dørvind, mine damer og søsteren inn. Kanskje vi litt ufyselige, men hva gjør det når det ikke lenger dag? Fem fine frøkner, sett på en rad, danser alene, men vi gjør det i lag. Du får meg til å kjøre meg opp, det ingenting som kan kjøre meg ned. Du får alt til å sprenge i kok, det ingen andre her å gjøre her med. Perfine putter opp i kuben, de befaller fulle helt opp i himmelen. Om det perfine fyra spiller ingen rolle, for det ingen andre her å gjøre her med. Perfine putter opp i kuben, de befaller fulle helt opp i himmelen. Om det perfine fyra spiller ingen rolle, for det ingen andre her å gjøre her med. Perfine frøkner, trett på en rad, danser alene, men vi gjør det i lag.
having dreams, jumping on a trampoline,
flipping in the air. I never land, just float there.
As I'm looking up,
as I'm looking up,
suddenly the sky erupts,
sky erupts, sky erupts.
Flames.